ZWAP.com.
I need to say something.
sizokwadlane nogazi sewayidubhela. Ngiyaxolisa ukuthi baphuphile ngezula ihlale kadlele. Kungcono nje vele ngirole ngesilungu, ngirole. Ngithi ba-out of stock. Ubugs nogazi ba-out of stock. Ilunda hapa, istaka hapa. YouTube na Spotify na balaki kutha ngizakazela ko Facebook na TikTok
ethola bendu
ukhuluma nawe ucike icamela unwalihle ungikhuluma noshi mina ngumashaki ithola njengomthakatho nginasithunzi ngiyaxoba ngiyacamalaza ngiphamanisa imilenze ngishiya amagela amkhonde ekhamisile ayothola amathanga aboyile phesha omfuna nsimi nami udumo liyasetshenzelwa ngithi yaliwa mngolo kuzuphatha ngoba ngeke ukhumule ungakhathele. Bengasho ngalikhumbulisa emfuleni kodwa ngeke ulifise amanzi engathatha. Usayithusela namanje wena, ayisho ukuthi uyozuhle ngilithusela. Kose kubhensi ite kubafana ngidifenda loku ngimla. Esibayikayika mina ngomunje empilo abanye bafana bejimali. Bathe bejimali mina ngangidla amathambo engqondo. Ngiyeqalaza ndoda emozulu 19, welcome to Zululand. Phela mina ngilomfana obhileke emncane ngenxa yokuzalwa embethe. Ukuhlakanipha kuthengisa itolo kube kuyathengisa ngabe bonke labo masikhani bahlambe nje nga. Ha, wenzani? Udlala ngometshisa eduze kwendle otshani. Uyababela silinga. Ngizosuke ngisho phela mina ukuthi nginehlula nonke. Nginehlula ngogazi, nginihlule ngabalandeli abaningi. Angeke ngisho ukuthi ngimgxobana nge-bank balance ngoba ngizomthatha namandla ngakhomishini. Nasukela incomo imfeni, don't isake lilodwa lathi kuthela. Ihudula iphaleti-ke manje bafana dancing time. Nalidube likamanqoba nathi inkundana. Kodwa mina ngithi DJ Gorilla cofacofa sigori lahleli ingane kwela semthashana. Ngithi ngifunga uphuthe ebhodlweni angeke bese ngenza kudlala baba ngesabiso kwesikhova. Kanti vele isikhova ngisona. Ngithi anongesaba njalo mina makhwala. Anobaleka njalo makhwala sidaba lokugijima ukhwela intaba nayi munu lisifiki. Hawu, cishe ngakhohlwa ukuthi angisayibongi bafana konje ngiyazisho. Hey, wathi ngizisho mani damn it. Yebi wethu umkhokobiso ntimbu ngobumnyama savuka sade umuntu ugungula ndoda yesindwa amacala ule ngisebenze egoli wethu ngiyasindwa isindwa iyijazi lemali ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 10,000 yalo ngukhipha sokusini ngithi ngiyanquma ngiyavala ngivala amapleti kuleli tenda kojonge ngizophaka la azithi sitera nogoloko yishela intombi la. Ufuna ukukhotha amabuleti akahambe le komama emakhishini. Angifune sogo la. Ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 2000 wabe ngikhiphe esokisini ngithi insizwa ngalifakile ugoda ikhulu inikele imbazi yocanda iy'nkuni le mnyanga asidlali. Ngithe mina thula mshawoti enganikhuluma mina ngikhulumisa imali ngalo 21 rand wami ngikhipha nalo ubende emnyanga nalo ubende ngifuna ukubonthi sobuya nala masimbo lagunde ekhanda. Kulonyaka abafana bami ugusha uphethe uhlanya ligenca ipinashi. Ngisho ngenkani yami ushike noshomba mina ngithi kungibone mina ngijaha amaswazi nabantwana bakamzilikazi umthakathi esendlini. Ikwelekwele ngilazi linaamalungu ngithiwe ntwadubuluma noma ngiyakhonza ngevonovona pho kuwe ngithi okwehlela omude nomfishane kuyomehlela hlala kuziyitethi laki. Hawu cishe ngakhona obani babasebeqhuba intondolo kangaka lapha endimini phela mina sengakuyela. Unjabulo ubalithi 2% uxhakaza loka kwamaphumulo bese kuba yibhola leli lela nehlula itiye bafana bami uyekeli lela nehlula itiye lela nehlula itiye nyatawa enya nyatika nyatawa
nyatala kuzu ingama kame washiso.
ZWAP.com